singa nali nina manyi ng'ebinyonyi museno ng'olumumbuka mu bbanga nandibuuse nga bannangi enneebalizanga eyo erinnya lya mukama w'amaanyi ankuumye okuba omulamu era nnyambye okubeera wano bwe ndowooza bye mponye mukama nandibadde siriiwo wano nimulamu lwakubeera ggwe wabula taata olinaamaanyi nimugenyi bugenyi mu nsi muno olituusa ebironzire ewaffe naye weebale nnyo mukama wankuumye mulamu mwenseeno abalina essente basinga abalina ebinjo basinga balungi b'enseeno basinga ddala obulungi bwote bwenkanika weebale nnyo mukama weebale nnyo kunnyamba weebale nnyo mukwano weebale nnyo munnange weebale oli wanjawulo weebale omukwano ogwo ani alifaanana nga ggwe taata ayamba abantu nga nze weebale nnyo mukama weebale nnyo kunnyamba weebale nnyo mukwano weebale nnyo munnange mukama kimpalula amaanyi ga yesu ganzijula nze kati sikyakaaba nawumula sikyasinda simalwa mu bintu bya nsi eno kuba bisigala mu nsi muno kalo kaabira kyabange olw'okubanga tolina mmotoka nga ne bw'oliwo ova mu nsi muno era toligenda na mmotoka okuva munda ya maama ozaaliwa oli mwereere ne bw'oliwo ova mu nsi muno oliddayo oli mwereere kale byampuna bange byonna bintu bya nsi eno obulamu buukira essente telya bukoma na mmuntu abantu be twazaalwa nabo abamu twasomanga nabo bangi baatufaako dda zani atebaza katondo weebale weebale nnyo mukama weebale nnyo kunnyamba weebale nnyo mukwano